Diego B.
Made beats on the beat.
Byatangiye turi kuyibabaza, twari twahembwe twimereye neza. Nuko telefoni irahamagara ati mufate kamwe ndaje. Tuba benshi tunywa nyinshi, ibikonje ibishyushye turagotomera muri ako kanya. Abaraje yasanze abajama
kuri kontwari,
ati kunywa ndashoboye
kuri kontwari,
birangira nabi
kuri kontwari,
asinzirira
kuri kontwari,
arananiwe. Yaje yashyushye atabonye umwana ntiyataha, ahita abwira DJ shyiramo biti. Ndagura akantu nsunika ingoma binane, umwana ashaka kuryoshya. Ati nsunika ingoma binane, umwana ashaka kuryoshya. Agiye kwa kirindi asanga bateri yabaye low, yasanze abajama
kuri kontwari,
ati kunywa ndashoboye
kuri kontwari,
birangira nabi
kuri kontwari,
asinzirira
kuri kontwari,
arananiwe. Twakomereje muri ghetto turi muri after party, ngo n'umusaza mu kirori iduta azabani bazani zini azabani bazani zini ngoya rwose biranga. Yasanze abajama
kuri kontwari,
ati kunywa ndashoboye
kuri kontwari,
birangira nabi
kuri kontwari,
asinzirira
kuri kontwari,
arananiwe.
Yegobee.com.